olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Atonu e manatu e nisi o le au whaafafonga le tala i tino maliu o ni tamaiti na maua i tatonu o ni ato pau. I se loka i se nofoanga i au kilani saute i niusila i le masino au kusola tau sanganei. O le whaamatalanga mai leo leo na whaalia e Detective Inspector Tofi Lau Vaaelua o le ofisa o leo leo i au kilani.
Today's update will be extremely upsetting for the community to hear. I can confirm we're dealing with the bodies of two young children. From the post-mortem examination, it would appear that we're of primary school age. Their bodies were concealed in two suitcases of similar size. These suitcases, together with a number of other unowned property, were purchased by the occupants of the Moncrief Ave address in an online auction.
O atapau, na whaatawina enisi I se whaatautui po se auction, o mea tō tino nei te tonu o ni loka I se nofuanga I aukinani saute. Na whaatoa I loa ai, pe whaatoa maua I tino maliu o tamaiti, ua whaitau tau sanga o I te tonu o atapau. Na whaalia e Tofi Lau Vaaelua, e le o masalomia tangata na whaatawina ato pa'u I le whaatautu I po le auction, I le maali liu o tamaiti.
We want to reassure the community our investigation is continuing to ascertain the full circumstances around the death of these children. We reiterate that the occupants of that Moncrief Ave property are not connected to the deaths of the children.
Ae, ua whaalia leo loi au kilani le vai aso nei, le sai saia o se tina e whaase fuluma le lua tausanga le matua I le taulanga o Soul I Korea I saute I maua mōlia I le fasioti tangata. O tamaiti e laiti e pe ona whaalia e Tofi Lau Vaaelua na onga I se a onga tūlanga lua. Inisi o ripoti o loota uai o le tamā o tamaiti na maliwi ni tausanga o tuanai ma o loo masalumia o le o saisai e leo leo I Korea I saute o le tina o tamaiti ua maaliliu. Na whaalia foi e Detective Inspector Tofi Lau Vaaelua le whaingatā I a te ia a to ai ma o nausoa leo leo o le neisu e suenga o na o le laiti o tamaiti ua maaliliu ai o le toatele o leo leo e pei o ia e iei whanau laiti.
This is no easy investigation, and no matter how long or how many years you serve and investigate horrific cases like this, it's never an easy task. I myself a parent of young kids, but we have a job to do, and we're doing our very best to conclude the inquiry and establish exactly what happened to these two young children.
Detective Inspector Tofi Lau Vaaelua o le ofisa o le leo I Aukilani I Aotearoa. O le reporti na whaamapuapu ina Deborah Crowark, mo le SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.